Pa Emile Dixie. DK kwenye beat. And me Jimmy Gage. Amja katanga imasela. Nina 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 nini.
Fule fule dance. Fule fule dance. Oh. Fule fule dance. Fule fule dance.
Kwa masoja napike saluti, shika mic achilia kapi nuki. Songa nae ndo maana atuchoki, fanya vile utafanya kwake atuchoki. Waulize mina ye ni marafiki, sio sana tu kila siku ya wiki. Niko macho akirudi ni sibaki, yani rada ganga fucking bucky.
Might I give it to you?